ekifaananyi ky'omukaaga. Baganda ba Yusufu bo be baali ku mulimu ogw'okulunda ensolo za kitaabwe. Kyali kibeetaagisa okutambula engendo mpanvu okunoonya omuddo omulungi. Olunaku lumu taata waabwe yagamba Yusufu okugenda okubalambula alabe kye baali bakola. Yusufu yatambula engendo olugendo luwanvu era n'ennaku yamala nnyingi nga tanakulaba baganda be. Nga walawala nnyo baalengera Yusufu ng'ajja. Oba oli awo olw'ekkooti y'ekitaawe gye yali amutungidde eya langi ennyingi kye ensonga lwaki baamulengerera wala. Abavubuka bano baali bakyalina obusungu bungi nnyo era n'obuggya bungi ku muganda waabwe Yusufu. Tebaava beeteesa ne bagamba nti leka tumutte tumusuule mu binnya bino tujja kuddayo tugambe kitaffe nti ensolo enkambwe zaamugajambula era ne zimutta. Lewubeni ye yalina omutima omulungi omwagazi era teyayagala ntegeka eno kukolebwa. Yusufu yabagwamu ne bamukwata ne bamusikako ekkooti ye ne bagiyuzaamu era ne bamukwata ne bamusuula mu kinnya. Olwo ne balyoka batuula ne batandika okulya. Waliwo abasuubuzi abaali batambula ne bajja era ne basinkana muganda wa ne basinkana abavubuka bano ne bakkiriza okutunda Yusufu eri abasuubuzi abo. N'abasuubuzi bano baali bagenda Misiri. Olwo ekkooti ya Yusufu kye baba bagimamirirako omusaayi ogw'ensolo olwo ne bagitwalira kitaabwe Yakobo okumulaga. Olwo ne batandika okumunnyonnyola nti ensolo enkambwe zatta Yusufu. Yakobo ono yamala ebbanga ddene ng'anakwalidde mutabani we Yusufu ng'akaaba era ng'anyigirizibwa okumala ekiseera kiwanvu.
Mutabani wange Yusufu.
Olowooza baganda be baali balowooza ki? Olowooza obuggya n'obusungu kirungi? Tunula ekyo kye byaleeta. Kyaleetera muganda waabwe okugwa mu mutawaana munene nnyo Yusufu ne kitaabwe Yakobo.